that door.
Mbali miu kukaribia, sijapata matatizo kwako nimeridhia. Ninakata, staki kwa skiza jua na chukia. Sese kina baridi ya July, alafu baby wangu kwa mshai. Wangu wako honest baby did you lie? Andwa kichoma picha neza die. Wacha ni kujivi tucheze salsa. Atuna fanana wangu pacha. Ka whisky kameshika zimechacha. Na furahia, kitaka nilishe limbwata. Fanya na go crazy, I mean baby. So zingine unaifanya kick and raise. Sweet melanin, body nigga slim. I wanted to live you openly so they can see that kasi wewe so mwingine a better chill. Watch a mini hill, I mote money seal. A big bill, he's a big deal. Nataka to feel the vibe they can feel. Big winner waves, nafanya ni kai still. Watch a mini hill, I mote money seal.